Omukulembeze w'eggwanga era akwatidde Nalin Bendera kuba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akubirizza abantu be Lwampala okukuuma entobazi zibayambe mu kufukirira ebirime byabwe. Pulezidenti bino abyogedde Awenja Kalulu mu lukungaana lw'akubye ku kisaawe Bujenje Playground mu disitulikiti ey'e Lwampala. Era ono abadde awerekeddwako mukyala we era Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni. Minisita Kataha Museveni yasoose okwogera neyebaza abantu be Lwampala okuwagira NRM n'okujja mu bungi mu lukungaana luno. Era basabye okujja mu bulungi mu lukungaana olw'okulonda, okujja mu bungi ku lunaku olw'okulonda oba okukuba akalulu.
Nyenda kubirisa ngubunda bantu baitu kubareebaza zaali zaitu mpango bajangu twasinzire nkukyahweire ahoze n'amazima kunkakanyi akalulu ka buli muntu weena owa Uganda okiteza emyaka y'okuteera akalulu nikesenjesa mwenyi mbashaba mwena mukindira omulimo gwanyu obutaheza rwareegi ez'omu maka goona gabahereire n'abantu boona murikumanya nangana bintakumanya mwee ngutasigarayo kaluru koona aka NRM akatatiru mwebare kumpurikiza.
Yamyuka ssentebe w'NRM mu kitundu kya Western Region ye Jonathan Ssemwe asabye Pulezidenti okuyambako abantu be Lwampala okubafunira ebyuma bibayambeko okufukirira ebirime byabwe.
Lwampala is a good area for agriculture. Our Louis, His Excellence also to add on onto the irrigation programs in Lwampala, because I have discovered there are many people planting coffee and it is really contributing to our development in Ntungamo, where we are having that factory. We need a lot of coffee to sustain the factory.
Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abasuubiza ng'enteekateeka ey'okufukirira bwe bagenda okugissaamu amaanyi era n'abasaba okukuuma entobazi nga beewala okukoleramu ebintu ebiyinza okuziviirako kkala. Pulezidenti era asinzidde Lwampala n'alagira omubaka omukyalo wa disitulikiti Moraya Ssemwe ng'ono yawangulwa mu kamyufu ne yeesimbawo ku bwannamunigina okudda ebbali alekere Allah Kansiime nga ye yawangula bendera ey'ekibiina. Asabye abawangulwa abatali bamativu okumutwalira ensonga zaabwe.
I'm going to go to the police.